Isaiah 5 verse 1. Mangihlabelele ngothandiweyo wami isihlabelelo sothandiweyo wami ngesivini sakhe. Othandiweyo wami wayenesivini egqumeni elivundile kakhulu.
Verse 2. Wasimba wakhipha amatshe aso, wasitshala ngomvini omuhle, wakha isiqongo sokulinda phakathi kwaso. Waqopha isikhamo kuso, wethemba ukuthi siyakuthela izithelo zomvini, kepha saveza izithelo zasendle. Verse 3. Manje nina nakhileyo eJerusalema namadoda akwaJuda, ake nahlulele phakathi kwami nesivini sami. Verse 4. Ngakwenziwani futhi esivinini sami engakwenzanga kuso na? Kungani uba lapho ngithembe ukuthi siyakuthela izithelo zomvini, saveza izithelo zasendle na? Verse 5. Sengiyakuntshela engiyakukwenza kuso isivini sami. Ngiyakususa uthango lwaso ukuze sidliwe, ngidilize ugange lwaso ukuze sinyathelwe. Verse 6. Ngiyakusenza sibe incithakalo, asiyukuthenwa, asiyukulinywa, kepha kuyakuvela amakhakhasi nameva, futhi ngiyakuyala amafu kuba anganisi imvula phezu kwaso. Verse 7. Ngokuba isivini sikaJehova sibawothi siyindlu ka-Israyeli, namadoda akwaJuda ayisithombo sakhe esithandekayo. Wabheka kwahlulelwa, kepha bheka kungukucindezela, yebo ukulunga, kepha bheka ngukukhala. Verse 8. Wo kubona abahlanganisa indlu nendlu, besondeza insimu nensimu kuze kungabe kusaba khona indawo kwakhe nina nonke emhlabeni. Verse 9. UJehova sebawothi wathi ezindlebeni zami, impela izindlu eziningi ziyakuba incithakalo, nezinkulu nezinhle zingabi namuntu ohlala kuzo.
Verse 10. Ngokuba ama-eka ayishumi esivini ayakuthela ibhanti elilodwa, nehomere lembewu liyakuthela i-efa nje.
Verse 11. Wo kubona bavuke ekuseni ukuze balandele uphuzo olunamandla, balibale kuze kuhlwe bashe iwayini. Verse 12. Ihabhu nogubhu, isigubhu negekle newayini, kukhona emadalini abo, kepha abanakekeli imsebenzi kaJehova, nezenzo zezandla zakhe abaziboni.
Verse 13. Ngalokho abantu bami bayathunjwa bengazi, nabadumileyo babo bayalamba, nezicuku zabo zigangathekile ngokoma.
Verse 14. Ngalokho indawo yabafileyo yandisile isifiso sayo, yavula umlomo wayo ngokungalinganiswayo, kwehla kuya amakhosi abo nesixuku sabo esixokozelayo, kanye nabajabulayo phakathi kwabo. Verse 15. Abantu bayafoliswa, namadoda athotshiswa, namehlo abaziphakamisayo ayathotshiswa. Verse 16. Kepha uJehova sebawothi uphakeme ekwahluleleni, uNkulunkulu ongcwele ungcwelisiwe ngokulunga. Verse 17. Amawundlu ayakuklaba njengasemadlelweni awo, nasezincithakalweni zabacebileyo kuyakuklaba amazinyane. Verse 18. Wo kubona abadonsa ukona ngezintambo zamanga, nezono kungathi ngamagoda ezinqola. Verse 19. Abasho ukuthi makaphuthume asheshise umsebenzi wakho kuba siwubone, kusondele isiluleko songcwele ka-Israyeli sifike ukuba sisazi. Verse 20. Wo kubona abasho okubi ukuthi kungokuhle, nokuhle ukuthi ngububi, ababeka ubumnyama bube ngukukhanya, nokukhanya kube ngubumnyama, babeke nokubabayo kube ngubumtoti, nobumtoti bube ngokubabayo. Verse 21. Wo kubona abahlakaniphile emehlweni abo, nabaqondile ekuboneni kwabo. Verse 22. wo kubona bangamaqhawe ngokuphuza ewayini namadoda anamandla ngokuxubanisa uphuzo olinamandla. Verse 23. Abathetha ababi ngenxa yemivuzo basuse ukulunga kwabalungileyo. Verse 24. Ngalokho njengolimi lomlilo ludla amabibi nezikhothe zomleyo zizika elangabini, impande yabo iyakuba njengokubola nembali yabo iyakuthuquka njengebhuqu ngokuba balahlile umthetho kaJehova Sebaoti balidelela izwi longcwele ka-Israyeli. Verse 25. Ngalokho intukuthela kaJehova iyakuvuthela isizwe sakhe, welulela isandla sakhe kuso, uyashaya izintaba ziyathuthumela nezidumbu zawo ziyimfucumfucu phakathi kwezitaladi. Kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi, isandla sakhe siseluliwe.
Verse 26. Uyakuphakamisela isizwe esikude ibhanela, asihlabele ikhwelo ekugcineni komhlaba. Bheka, uyeza masinyane ngejubane.
Verse 27. Akakho yakukhathala akhubeke kuso, akakho yakozela alale. Ibhande lezinkalo zabo aliyukuthukuluka, nomchilo wezicathulo zabo awuyukuqabuka. Verse 28. Bona abamcibisholo yabo ebukhali, nayo yonke imtsalo yabo insaliwe, izinyawo zamahashi abo ziyakubalwa njengensengentsha, namasondo abo njengesivunguvungu. Verse 29. Ukubhonga kwabo kunjengokwengonyamakazi, bayakubhonga njengamabhongo ebhubesi. Yebo, bayakugwavuma babambe impango yabo, bamuke nayo kungekho oyophulayo. Verse 30. Bayakugwavuma phezu kwabo ngalolo suku njengokuduma kolwandle. Uma umuntu ebuka umhlaba bheka, naso isigayegaye sobumnyama, nokukhanya kweziwa mnyama ngamafu awo.